Sinantolanta bunakun kan muso kunda Mali muso kɔrɔbalenw ka ekipe nasiyonali bɛ ladani dɔ la ka da kan a ka kan ka taa Marɔku jamana kan Mali muso sinantolantanw bɛna taa o niyɔrɔ ta badenya sinantolanta ɲɔgɔndan dɔ la ye u ni Marɔku musolakaw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan tagama Marɔku jamana kan a bɛ daminɛ mɛ kalo tile wolonfila ka kuncɛ a tile tan duuru nata badenya sinantolanta ɲɛbila baara dɔ sigira sen kan ka ban sinantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ avril kalo tɛmɛnen tile mugan ni seegin sinantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso ye muso sinantolantana mɔgɔ mugan ni wɔɔrɔ wele minnu bɛna degeli baaraw daminɛ ka sanga ni farafinna gun ɲɔgɔndanw ye minnu bɛna daminɛ don nataw la sinantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso ka sɛbɛn min ye sinantolantanaw wele a kɔnɔna na a yirala ko degeliw bɛna to ka kɛ tarata o tarata ani araba o araba musolakaw fɛ bamako yan n'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ taa cɛ kunda sisan cɛ kɔrɔbalenw ko don olu ka championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye o tile tan naani bolodara ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sini araba mɛ kalo tile duuru k'u kuncɛ mɛ kalo ye tile mugan ni fila nata sini ɲɔgɔndan duuru de bɛ yen bamako yan stade modibo keyita la nɛgɛ tan ni wolonfila stade malien de bamako ale ni cs dugu wolonfila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa sini stade modibo keyita la lcba lafiya club de bamako ale ni kas centre d'animation sportive de seba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni kɔnɔntɔn waati sini halisa stade mamadu konate la bamako nɛgɛ tan ni wolonfila waati club olympique de bamako cob ale ni as bakarijan de barawuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini araba halisa stade bamɛba tarawele la sikaso nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ sanga bisaba as duwande sikaso ale ni as real de bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kitakaw fɛ stade lamini konate la nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ sanga bisaba us kita ale ni us buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa mɛ kalo tile wɔɔrɔ ɲɔgɔndan kelen stade modibo keyita la nɛgɛ tan ni wolonfila waati 11 créateur de ɲare la ale ni as black star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juma nata kunɲɔgɔn mɛ kalo tile tan ni naani stade modibo keyita la nɛgɛ tan ni wolonfila waati as polisi ale ni asom association sportive et olympique de misira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o juma kelen na mɛ kalo tile tan ni naani nɛgɛ tan ni kɔnɔntɔn waati stade modibo keyita la bamakɔ yele olympique ale ni asco association sportive de korofina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa mɛ kalo tile mugan stade jara asila kulikoro nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ sanga bisaba as ɲanade kulikoro ale ni joliba atleti club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri mɛ kalo tile mugan ni fila stade mamadu konate la bamakɔ nɛgɛ tan ni wolonfila waati isfas union sportive de force d'armée de sécurité ale ni soni acd gao bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kala seli don